onye mụtala ọmalụ ugbo kedu nne m ụlọasụ obodo oyibo ya ka mụ na ajụ ndị obodo ka mmalụ ịrụ nwa dịka apụ na nwụ arụ nwa dịka anyanwụ ụtụtụ eze ya dịka kpakpandị nkigwe All over the age, I've been searching for the beautiful one. All over the world, I've been looking for the beautiful baby. Every nook and cranny, I've been looking for the virtuous one. Oh my mama,
baby.
Oh my, well up your ma.
Oh my,
oh my, where you dey? Your baby don't enter.
Oh my.
Gike,
baby,
what can we see this on them? Oh, my lungo,
oh,
my lungo,
oh, my.
Emirati nwansu ka ekwechiri go n'ọgba egwu ọ bụ onye na-asa mụ n'afọ mgbe kọnchi na-ata m obodo onye na-akasị m obi mgbe ọ na-esiri m ike ọsọgodi ya bụla onye ala ọsọgodi ya bụla onye nkọ ọsọgodi ya bụla kwụna kwụna ọmalugo bụ nwa m ọmalugo bụakwa m ọmalugo bụ obi m obi raisi dakene emireti nwansuka o mụ na ajeku nwanne m
gasoro m chọta ọmalugo
ọma mara mma ọma nwere obiọma
ọma
where you dey your baby don enter
ọma
nwoke pute gị ike nwoke nweziri sọne m ọmalugo m ọmalugo
gbue ọma
Nse meka no mari yoma Sedi papa no geti money Na bulu fangwen epilepsi yo Oso abu nundara
I don't care
Oso abu nundinko
I don't care
Oso abu na kuna kuna o Omalugo bakwa mo Omalugo bunga me Omalugo gobi mo Will you be the mother of my kids Omalugo Can I be the only one you call when you lonely Ọmapụta bagezo si n'ezo oge kara aka erugo ka anyị jiri gịrịze 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 gịrịze